Baba Kim. Nasikia nime create madui juu ya vitu zenye mimi wana do. Wanabonga but me stambui, but me ndo ule bro mwenye joke come through. Uyo dema na nikemba, ndo dema mejibeba, nataka kumchafulia meza. Hizo vitu wamebeba na vitu wamedunga, kuna habari fulani neneza. Si wanaya mejibeba na vila mejibeba, nataka kumchafulia meza. Uyo dema mejibeba, nataka kumbeba, nataka kumchafulia meza.
They thought bitch I lose my sauce, wanasema ati niko na itos. Iyo ni woga inabonga of course, vile na jikomposa pa eshima ikosi. Na wanemba na nipenda ni kama ni na madao, na chawi na kila moja na isosi. Na nikiwaga maganji na gawa wakati niko madao, kitakate ya ukosi. Walichokoza mboki kwa mikosi, ganji na saka mingi lakini haitoshi. Na mambanga na nijua kila mahali naenda, wana nifata jwa na juzi kosi moshi. Ali niambia demeko penda ngoma zangu, anataka ni mchafulie meza. Nika muambia repeat after me ya upendu, na hivyo ndo mwanaume uchezwa. Izo takti zako zote joza mapenzi si uweke kutafuta pesa. Niko na kim naende anepesha, jusa hitu kwa iza za kuwelisi ya pesa.
Uyo dema na nikemba, ndo dema mejibeba, nataka kumchafulia meza. Izo vitu wamebeba na vitu wamedunga, kuna habari fulani neneza. Si wanaya mejibeba na vila mejibeba, nataka kumchafulia meza. Uyo dema mejibeba, nataka kumbeba, nataka kumchafulia meza.
Everywhere me go you know me always half illegalized. Money in my pocket every time me have to analyze. Pull up and wind up. Baby come wind up. Skid up inside my pretty vagina. Cheki venye nafanya una steady. Yeah. Washa seti tukimanga na daily. Yeah. Cheki venye nafanya una steady. Washa seti tukimanga na daily.
Nasikia nime create madui juu ya vitu zenye mimi wana do. Wanabonga but me stambui, but me ndo ule bro mwenye joke come through. Uyo dema na nikemba, ndo dema mejibeba, nataka kumchafulia meza. Hizo vitu wamebeba na vitu wamedunga, kuna habari fulani